studio.
Is it Brandy, baby?
I funny boy.
DJ Grande.
Sexy lady, umeni bamba. Nikotila lila kuni metinga. Apisi no maya konamba. Takukolu netikali na tutabonga. Sexy lady, umeni bamba. Nikotila lila kuni metinga. Apisi no maya konamba. Takukolu netikali na tutabonga. Punguza mchiche tunakupenama. Takupenda maka kifo mbaka kiyama. Pungila toto ukichutama. Neko kijolo chamkopo kwangu mizima. Kinipa namba tu kwangu shwali. Takuhishimu ntakukolu netikali. Vidanga danga ntaviweka mbali. Mama yeah. Ukinipa namba tu kwangu shwali. Takuhishimu ntakukolu netikali. Vidanga danga ntaviweka mbali. Mama
Hiyo so case, ila kijua boyfriend ya tazingua. Utanipa majanga, wenye mapenzi. Aboi wangu anavyompenda mina mjua. Midem mwenye hazi sio mcharuko. Midem mwenye mapenzi sio mchepuko. Midem mwenye heshima, tena sina tamaa. Na kwake nimezama, sana twapendana. Nikikupa namba tu kwangu atahali. Utaniboa kwini call night kahali. Vidanga danga na viweka mbahali. We baba. Nikikupa namba kwangu atahali. Utaniboa kwini call night kahali. Vidanga danga na viweka mbahali. We baba.
Onipe namba nipe namba yako. Onipe namba nipe namba yako. Onipe namba nipe namba yako. Only pin a money pin a maya. 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 Oh, number.
When you pin a maya, go to the neck of Jackie Bada.
Alo, wedada, alo, 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 alo,
wedada.
Hey, iPhone yapa, wafas a siara 7. Hey, wamelewa kudi master, wamelewa. Hey, wamelewa.
Download kupitia pdgtv.com.